Yesu atutaho kandi Yesu atubeshaho Oh Yesu uri mwiza
cyane
ndagukunda cyane Yesu urukundo ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye kandi mfashe Ndagukunda cyane Yesu urukundo Ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye Kandi mfashe Ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi Ndagukunda cyane Urakoze cyane uduhaye ibyiza turashima ariko Yesu turashimye cyane uri inshuti cyane wowe uri cyubahiro urakoze data urakoze cyane
cyane
ndagukunda cyane Yesu urukundo ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye kandi mfashe ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi ndagukunda cyane
cyane
ndagukunda cyane Yesu urukundo ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye kandi mfashe ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi ndagukunda cyane yewe Yesu uri mwiza yewe Yesu uri mwiza turashimye cyane uri inshuti cyane Chubahiro, urakoze data, urakoze chane
Chane
Ndagukunda chane Yesu urukundo Ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye Kandi mfashe Ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi Ndagukunda chane Ndagukunda cyane Yesu urukundo Ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye Kandi mfashe Ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi Ndagukunda cyane Ndagukunda cyane Yesu urukundo Ni wowe wumva ibibazo byanjye iyo isi ishobeye Kandi mfashe Ahuri sinza babale Yesu ndutira ibisi Ndagukunda cyane